Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 47, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Apita Taimani. Apita Taimani. Ndifuna kulankula nanu. Ndifuna kuyankula nanu. Chabwino bambo. Chabwino bambo. Mukuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Kunchito. Kunchito. Mukuchokera kunchito. Mukuchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Nanga mukupita kuti. Ndiri kupita kumudzi. Ndiri kupita kumudzi. Muri kupita kumudzi eti. Muri kupita kumudzi eti. Ndatopa kwambiri. Ndatopa kwambiri. Mwatopa. Nanga mungate kubwera kunyumba kwanga mawa. Nanga mungate kubwera kunyumba kwanga mawa. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Chabwino, chifukwa ndiri ndi mawu. Chabwino, chifukwa ndiri ndi mawu. Mawu anji. Mawu anji. Sindingathe kukuwuzani lero. Sindingathe kukuwuzani lero. Koma ndifuna mubwere mawa. Koma ndifuna mubwere mawa. Chabwino. Chabwino. Zikomo. Zikomo.
Dialogue for fluency.
Apita Taimani. Ndifuna kuyankula nanu. Chabwino bambo. Muchokera kuti. Kunchito. Muchokera kunchito. Nanga mukupita kuti. Ndiri kupita kumudzi. Muri kupita kumudzi eti. Ndatopa kwambiri. Mwatopa. Nanga mungate kubwera kunyumba kwanga mawa. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Chabwino, chifukwa ndiri ndi mawu. Mawu anji. Sindingathe kukuwuzani lero. Koma ndifuna mubwere mawa. Chabwino. Zikomo.
Examples for grammar note 47A.
Ima. Imani. Bwela. Bwelani. Taima. Taimani. Tabwela. Tabwelani. Kulani. Liguleni. Kiguleni.
Examples for grammar note 47B.
Bwelani kuno. mubere kuno. Liguleni, muligule. Musatinene, tisaligule. Musatinene, tisaligule. Tieni tipite kumuzi.
Examples for grammar note 47D.
Ndizakhala wokonda kwambiri. Ndili wokondwa kwambiri. Ndinali wokondwa kwambiri.
Exercise 47AB1. The goal is practice with the imperative versus the subjunctive forms of verbs in the affirmative. Column 1 as cue, column 2 as response.
Lowani mnyumba. Mulowe mnyumba. Lowani mnyumba. Mulowe mnyumba. Chokani pano. Muchoke pano. Punzirani mapunziro amawa. Mupunzire mapunziro amawa. Berukani pa 4 o'clock. Muveruke pa 4 o'clock. Pitani kutauni. Mupite kutauni. Yankulani chinyanja. Muyankule chinyanja. Idiani mazira awiri. Mudie mazira awiri. Pikani chakudia. Mupike chakudia.
Column 2 as cue, column 1 as expected response.
Mulowe mnyumba. Lowani mnyumba. Mulowe mnyumba. Lowani mnyumba. Muchoke pano. Chokani pano. Mupunzire mapunziro amawa. Punzirani mapunziro amawa. Muweruke pa 4 o'clock. Werukani pa 4 o'clock. Mupite kutauni. Pitani kutauni. Muyankule chinyanja. Yankulani chinyanja. Mudie mazira awiri. Idiani mazira awiri. Mupike chakudia. Pikani chakudia.
Exercise 47AB2. The goal is facility in alternating final a and final e according to whether the imperative has an object prefix.
Tandizani mwana. Mutandizeni. Tandizani mwana. Mutandizeni. Tandizani ana. Atandizeni. Gulani kasu. Liguleni. Gulitsani chimanga. Chiguliteni. Chapani malaya. Achapeni. Kwerani basi. Likwereni. Idiani nyama. Idieni. Lemba ne maeso. Alembeni.
Exercise 47AB3. The goal is facility in alternating between affirmative and negative, imperative or subjunctive.
Mugule nsomba ziwiri basi. Musegule zitatu. Gulani nsomba ziwiri basi. Musegule zitatu. Pigani mazira awiri basi. Musapike atatu. Mupike mazira awiri basi. Musapike atatu. Tandizani ana awiri basi. Musatandize atatu. Mutandize ana awiri basi. Musatandize atatu. Pangani mirato iwiri basi. Musapange itatu. Mupange mirato iwiri basi. Musapange itatu. Gulitsani nkuku ziwiri basi. Musagulitse zitatu. Mugulitse nkuku ziwiri basi. Musagulitse zitatu.
Exercise 47AB4. The goal is use of various imperative and subjunctive verb forms in short series of conversationally related sentences.
John, afuna tikite chiani lelo. John, afuna tikite chiani lelo. Afuna tipite kumunda. Afuna tipite kumunda. Tisapite kumunda tsopano. Mufuna tikhale pano eti. Uzani mabwenzi anu abwere kuno chifukwa ndifuna kuyankhula nawo. Chabwino. Ndikawawuza tsopano. Koma sindifuna abwere tsopano. Mufuna afike nthawi yanji. Afike pa 5 koloko.
Exercise 47C1. The goal is facility in using the right concord in a possessive according to whether the noun has a locative prefix.
Nyumba. Nyumba yao. Kunyumba kwao. Nyumba mwao. Nyumba. Nyumba yao. Kunyumba kwao. Nyumba mwao. Munda. Munda wao. Kumunda kwao. Minda. Minda yao. Kuminda kwao. Sukulu. Sukulu lao. Kusukulu kwao. Njinga. Njinga zao. Panjinga pao. Ziko. Ziko lao. Mziko mwao.
End of unit 47. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 48, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Ine bambo, ndikupite kubalaka. Ine bambo, ndikupite kubalaka. Kubalaka. kubalaka mubera koliti mubera koliti ndikakhala ko myezi iwiri ndikakhala ko myezi iwiri ndikhulupirira ndikakhala ko myezi iwiri ndikhulupirira ndikakhala ko myezi iwiri zinthu zambiri kumeneko zinthu zambiri kumeneko ndikukachita zinthu zambiri kumeneko ndikukachita zinthu zambiri kumeneko chifukwa ndikukachita zinthu zambiri kumeneko chifukwa ndikukachita zinthu zambiri kumeneko ndimawadziwa anthu a Peace Corps ndimawadziwa anthu a Peace Corps yochuluka kwambiri yochuluka kwambiri mulindi ntchito yochuluka kwambiri mulindi ntchito yochuluka kwambiri inu anthu a Peace Corps mulindi ntchito yochuluka kwambiri inu anthu a Peace Corps mulindi ntchito yochuluka kwambiri ndizowona ndizowona chabwino chabwino pompano pompano mudzandipeza pompano mudzandipeza pompano ndiganiza mudzandipeza pompano ndiganiza mudzandipeza pompano chabwino ndiganiza mudzandipeza pompano chabwino ndiganiza mudzandipeza pompano panchito pano panchito pano sindichoka panchito pano sindichoka panchito pano sindichoka panchito pano iyai sindichoka panchito pano iyai ndikwabwino kwa basi ndikwabwino kwa basi kubalaka ndikwabwino kwa basi kubalaka ndikwabwino kwa basi ndikumva kuti kubalaka ndikwabwino kwa basi ndikumva kuti kubalaka ndikwabwino kwa basi zosiyana siyana zosiyana siyana tikaona zinthu zosiyana siyana tikaona zinthu zosiyana siyana ndizabwino zimenezo ndizabwino zimenezo ndipo ndidzakupezani ndipo ndidzakupezani utatha mwezi uno utatha mwezi uno utatha mwezi uno ndiwa mawa utatha mwezi uno ndiwa mawa ndidzakupezani pompano ndidzakupezani pompano utatha mwezi uno ndiwa mawa ndidzakupezani pompano utatha mwezi uno ndiwa mawa ndidzakupezani pompano
Dialogue for fluency.
Ine bambo ndi kupita kubalaka. Kubalaka. Mubwera kwaliti. Ndikuru pilira ndikakhala kwa miezi iwiri. Kifukwa ndikukachita zinthu zambiri kumeneko. Ndima wadziwa anthu a Peace Corps. Inu anthu a Peace Corps muli ndi ntchito yochuluka kwambiri. Ndizoona. Chabwino. Ndiganiza mudzandipeza pompano. Sindichoka pa ntchito pano iyayi. Ndikumva kuti kubalaka ndikwabwina kwa basi. Ndikaona zinthu zosiyana siyana. Ndizabwino zimenezo. Ndipo ndidzakupezani. Utatha mwezi uno ndiwa mawa, ndidzakupezani pompano.
Exercise 48A1. The goal is use of verb stems that contain one or more extensions.
Tawonani malalange awa. Akuoneka abwino. Aoneka abwino. Tuonetse buku lako mwana wanga. Mai apika chakudya. Atipikira nyama. Nyama yapikidwa ndi mai. Mapunziro awa ndima wakonda. Ndili wokondwa ndi mapunziro awa. Mumadziwa kuyendetsa galimoto. Anandibera ndalama zanga. Ndigulire mazira atatu.
Exercise 48B1. The goal is facility in use of the locative and clitics as abbreviated equivalents for longer, more explicit locative expressions.
Ajoni apita kutauni. Apitako eti. Ajoni apita kutauni. Apitako eti. Amsonte adzakhala kulimbe. Adzakhalako eti. Ndibwera kubalaka mawa. Mubwera ko mawa eti. Ana alowa msukulu. Alowamo eti. Ndalama zili mugali moto. Zilimo eti. Ndalama zili pa tebulo. Zilipo eti. Mudzandipeza pa ntchito. Ndidzakupezanipo eti.
Exercise 48X1.
Mukakhala kubalaka miezi ingati. Ndikhulupirira ndibwerako loweruka. Muli ndi ntchito yochuluka eti. Iyayi. Ndikupitako kukasewera.
Part 2.
Mwabwera ku tauni. Inde mai. Munagula chiyani kumeneko? Ndinagula zakudya zosiyana siyana. Ndizabwino zimenezo.
Part 3.
Inu apisiko, uzabwera liti kuno. igata mirongo inai tizabwera kuno. Muzapita kuti ku Malawi. Oh, zabwino zimenezo.
End of Unit 48. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 49, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mukupanga chiyani madzulo ano? Mukupanga chiyani madzulo ano? Ndipita kukanema. Ndipita kukanema. Kusoja Center. Kusoja Center. Kuli kitunzi tunzi chabwino. Kuli kitunzi tunzi chabwino. Chifukwa ndamba kuti kuli kitunzi tunzi chabwino. Chifukwa ndamba kuti kuli kitunzi tunzi chabwino. Kumeneko chifukwa ndamva kuti kuli chitunzi tunzi chabwino. Kumeneko chifukwa ndamva kuti kuli chitunzi tunzi chabwino. Lelo. Lelo. Ndithu. Ndithu. Nditsagana nanu. Nditsagana nanu. Amalipitsa ndalama zingati pakhomo. Amalipitsa ndalama zingati pakhomo. Ndiganiza ndi shilingi ndi makobiri asanu. Ndiganiza ndi shilingi ndi makobiri asanu. Tikaona na konko. Tikaona na konko. Tikupezani madzulo konko. Tikupezani madzulo konko. Zikomo. Chabwino.
Dialogue for fluency.
Mukupanga chiyani madzulo ano? Ndipita kukanema. Kusoja Center. Kumeneko chifukwa ndamva kuti kuli chitunzi tunzi chabwino. Lelo. Ndithu. Titsagana nanu. Amalipitsa ndalama zingati pakhomo. Ndiganiza ndi shilingi ndi makobiri asanu. Tikaona na konko. Tikupezani madzulo konko. Zikomo chabwino.
The examples for grammar note 49A.
Mupita pa basi. Iyai ndingoyenda panjinga. Ndibwino tidziyankhula chinyanja basi.
The examples for grammar note 49B.
Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu. Anthu awa aidziwa. Anthu awa akuidziwa. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene aidziwa. Mumapanga ntchito. Ntchitoyi ndi ntchito yopanga nyumba. Ntchito imene mumapanga ndi ntchito yopanga nyumba.
Exercise 49B1. The goal is facility in the use of appropriate concords in relative constructions with the stem mene.
Mpando. Ninagula mpando dzulo. Mpando umene munagula ulikuti. Mpando. Ninagula mpando dzulo. Mpando umene munagula ulikuti. Mipando. Ndinagula mipando dzulo. Mipando imene munagula ilikuti. Buku. Ndinagula buku dzulo. Buku limene munagula lilikuti. Mabuku. Ndinagula mabuku dzulo. Mabuku amene munagula alikuti. Chimanga. Ndinagula chimanga dzulo. Chimanga chimene munagula chilikuti. Zovala. Ndinagula zovala dzulo. Zovala zimene munagula zilikuti. Njinga. Ndinagula njinga dzulo. Njinga imene munagula ilikuti. Malaya. Ndinagula malaya dzulo. Malaya amene munagula alikuti. Nyama. Ndinagula nyama dzulo. Nyama imene munagula ilikuti.
Exercise 49B2. The goal is further facility in use of the relative construction with the stem mene.
Njinga. Ndikuyang'ana njinga. Njinga imene mukuyang'ana ili mnyumba. Njinga. Ndikuyang'ana njinga. Njinga imene mukuyang'ana ili mnyumba. Nyale. Ndikuyang'ana nyale. Nyale imene mukuyang'ana ili mnyumba. Chipewa. Ndikuyang'ana chipewa. Chipewa chimene mukuyang'ana chili mnyumba. Mazira. Ndikuyang'ana mazira. Mazira amene mukuyang'ana ali mnyumba. Khasu. Ndikuyang'ana khasu. Khasu limene mukuyang'ana lili mnyumba. Makasu. Ndikuyang'ana makasu. Makasu amene mukuyang'ana ali mnyumba. Malaya. Ndikuyang'ana malaya. Malaya amene mukuyang'ana ali mnyumba. Zinthu. Ndikuyang'ana zinthu. Zinthu zimene mukuyang'ana zili mnyumba. Mwana. Ndikuyang'ana mwana. Mwana amene mukuyang'ana ali mnyumba. Ana. tukuyangana ana. Ana amene mukuyangana ali mnyumba. Anyamata. Tukuyangana anyamata. Anyamata amene mukuyangana ali mnyumba. Apunzitsi. Tukuyangana apunzitsi. Apunzitsi amene mukuyangana ali mnyumba. Mpunzitsi. Tukuyangana mpunzitsi. Mpunzitsi amene mukuyangana ali mnyumba. Kamwana. Tukuyangana kamwana. Kamwana kamene mukuyangana kali mnyumba. Kankhuku. Tikuyangana kankhuku. Kankhuku kamene mukuyangana kali mnyumba. Tinkhuku. Tikuyangana tinkhuku. Tinkhuku timene mukuyangana tili mnyumba.
Exercise 49B3. The goal is to practice interchanging the relative construction with many and the O form of the verb. Column 1 is Q, column 2 as response.
Ndikuyangana njira yopita kumwanza. Ndikuyangana njira imene imapita kumwanza. Ndikuyangana njira yopita kumwanza. Ndikuyangana njira imene imapita kumwanza. Ndikudziwa anthu ochoka midzi yonse. Ndikudziwa anthu amene amachoka midzi yonse. Mukudziwa anthu oyankhula chinyanja. Mukudziwa anthu amene amayankhula chinyanja. Ndili wokondwa kukhala kuno ku Malawi. Ndili wokondwa kukhala kuno ku Malawi. Kuli anthu ambiri oyankhula Kiswahili. Kuli anthu ambiri amene amayankhula Kiswahili. Sindidziwa ntchito imene mumagwira. Sindikudziwa ntchito imene mumagwira. Ndimagwira ntchito yopanga mipando. Ndimagwira ntchito yopanga mipando.
Now with column 2 as cue, column 1 as response.
Ndikuyangana njira imene imapita kumwanza. Ndikuyangana njira yopita kumwanza. Ndikudziwa anthu amene amachoka midzi yonse. Ndikudziwa anthu ochoka midzi yonse. Mukudziwa anthu amene amayankhula chinyanja. Mukudziwa anthu oyankhula chinyanja. Ndili wokondwa kukhala kuno ku Malawi. Ndili wokondwa kukhala kuno ku Malawi. Kuli anthu ambiri amene amayankhula Kiswahili. Kuli anthu ambiri oyankhula Kiswahili. Sindikudziwa ntchito imene mukugwira. Sindikudziwa ntchito imene mukugwira. Ndimagwira ntchito yopanga mipando. Ndimagwira ntchito yopanga mipando.
Exercise 49X1. The goal is recombination of familiar elements in short sequences of conversationally related sentences. In this exercise and others like it, the student is expected to provide his own pauses. They have not been left on the tape.
Mukupita kuti madzulo ano. Ndikupita kutauni. Mukupita kukachita chiyani. Kulikanema wabwino. Ndifuna kumuona.
Part two of this exercise.
Ajuma alikuti. Alikujipatala. Avulala. Iyai. Anapitako kukawona mkazi wawo.
Part three.
Tieni tipite kukanema mazulo wano. Ndilibe ndalama. Ndizakulipililani. Oh, zikoma kwambiri.
Part four.
Mukupunzira kwambiri mazulo wano. Sumunatope. Inde, sindinatope. Chifukwa mapunziro, ndi okondweretsa kwambiri. Chabwino.
Part five.
Mapunziro akuyenda bwanji. Akuyenda choncho. Mudzamaliza liti. Mapunziro. Mwezi wa mawa.
End of unit 49.